Mazane. Ikirwa kiri hagati y'umugezi wa Kagera mu Bugesera n'ikiyaga cya Rweru gikora ku Burundi. Iki kirwa ubwacyo ni akagari gatuwe n'abasaga igihumbi. Hiyambajwe abafatanyabikorwa ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwatangije ibikorwa byo kubaka amazu yo kuzimura abatuye ikirwa cya Mazane. Ubuyobozi bwa Bugesera bwabwijwe irya Amerika impamvu basanze ari ngombwa kwimura abanyamazane. Bwana Rui Rwagaju, umuyobozi w'akarere ka Bugesera.
Tekereza ko n'ubundi nabo impamvu tugiye kubimura nuko nabaho batari bafite aho bahinga hariya, babaye benshi ugereranyije n'ubutaka buhari, ariko aho tugiye kubimurira ni impande y'umujyi. Abantu bashaka no kubafasha mu bundi buryo bwo kugira indi mibereho idasingiye no ku buhinzi, abantu bakagira n'imyuga babigisha n'ibindi bikorwa tubafasha mu byo gutegura no kureba uko babaho, ariko bagiye kuzagira tubiganira muri konsepti note.
Abagiye kwimurwa bo babiha agaciro ki? Bamwe muri bo
numva kwimuka abo bagiye bimura numva n'iterambere bagezeho, kuko urabona muri iki kirwa nta terambere dufite. Reba nk'abandi barabona umuriro, abandi babonye amajyambere, nta kintu twigeze tubona. Ko rero ngiye ndumva kwimuka, ndumva rwose nta kibazo.
Ko twimuka tukagera ku iterambere, nanyo nkajya ntego imodoka nkajya i Kigali, nkajya nko kurangura ibicuruzwa, nkatembera nkaba najya mu Mutara. Ubu nkangana ni nko muri gereza, byo urabibona nawe. Ariko burya iterambere riza abantu ribanza munda, abantu bariye bahaze nibwo iterambere ribagera.
Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika ku kirwa cya Mazane, umubare munini wemera bidasubirwaho kwimurwa, gusa ukagaragaza impungenge zikomeye zo kuzibona mu nzu ntaho gukubita isuka, cyane ko batunzwe n'ubuhinzi, kuko magingo yababwiye ko bazagenerwa inzu gusa yo guturamo.
Kutwimura nibyo batujyanye ahagaragara, kuko n'ubundi leta yadutekeje yibona ko tutagomba kubana mu bwigunge. Ariko noneho ubwo bwigunge barebye ni barebe n'ubwigunge bwo kugira ute bw'imirire, kuko ntago twajya duhora dusabiriza igihe cyose.
Inzu irimo sima nta n'ikintu ivuze kuri iki. Igifite agaciro cya mbere kuri nge ni ukuba nariye nkabona umwenda wo kwambara, umwana wanjye akabona isabune, akabona ikayi n'ikaramu akajya ku ishuri. Naho inzu ya sima kuyibamo ntari bukureho isima ngo ngaburire umwana, nta kintu bivuze. Ivyo ntago birimo biratunezeza kutwimura batanje kuduha ubutaka bwo guhinga. Nibabanze baduhe ubutaka duhinge, noneho nyine babone kutwimura. Naho ibyo ngivyo barimo baradushyiramo, turumva ni nk'ikigare, turumva tugiye kuba nk'impunzi kandi twara abaturage dutuye mu gihugu.
Leta ni umubyeyi, uko batekereje kudukura hano muri kino kirwa, hariya hakurya hari ibisigara, hari amashyamba, bazadukatire nibura wenda amasambu yo guhingamo. Turabyemera natwe tugende tuze dutembera igihugu cyose na za Uganda tugere.
Muri uku kuzimurwa nk'uko babisobanura ko babibwiwe n'itsinda ry'akarere ry'abasuye ngo inzu zizahabwa agaciro n'iza bafite umuryango gusa, byumvikana nk'imbogamizi ikomereye y'abakiri ingaragu biyica ko yabubaka.
Nk'abasore bavuga ko nta musore bagomba guhinza, kandi hano wenda narishakashakiye nkarekura hirya no hino nkaba nayiyubakira, ariko ngo utari umugabo ntushobora guhabwa inzu, ugasanga izo nazo ni imbogamizi. Abasore rero ufite nk'imyaka 20, 19 warabashije kwiyubakira inzu, kavuga ati kugira nanjye ntazahomba reka nza n'umugore, kandi uwo mugore n'umuza ni igihe cy'icyaro kitaragera. Ni ibibazo niba bari kudutegeka ati tuboneze urubyaro, nta kuntu uzaboneza urubyaro guhera ku myaka 19 wazasaza byatabagaye. Urumva rero ngo bari kudutega imitego ikomeye cyane.
Leta y'ubumwe igende nicyo kintu gitekerezeho, irebe ko umusore w'imyaka 23 atashobora urugo, ahubwo abari kwishakira ejo hazaza heza.
Ibibazo kimwe n'ibindi byavuka mu mirimo yo kwimura abatuye ku kirwa cya Mazane, ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwizeza ko bizaganirwaho umunsi ku wundi, cyane ko ngo inzu bazabimuramo nta kiguzi.
Ntabwo wafasha umuntu kubera ko atishoboye ngo umuhe inzu nziza, unateganye uko agenda abaho muganira n'ibibazo afite, barangiza avuge ngo sinagize mwankoreye, kandi ibyo mwamukoreye nta n'ikindi kiguzi mwamucaga, ari mu rwego rwo kumufasha kugira ngo undi munyarwanda wese ufite uburenganzira bwo guteza imbere. Ariko inzitizi n'impungenge bazagenda bagaragaza
nta gihe ntarengwa ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera butangaza cyo kuzaba bwarimuye abatuye ikirwa cya Mazane, cyo kimwe n'igiteganijwe kuzahakorerwa nyuma yaho. Igihe kwimura abo baturage byakoranwa ubushishozi byazababera umwanya mwiza wo kugera ku bikorwa by'iterambere birimo ubuvuzi n'uburezi mu bwisanzure. Aho iki kirwa cya Mazane cyabereye na magingo y'abagituye baracyaterwa ipfunwe no kuyoborwa n'abaturutse mu yindi mirenge, kuko aribwo umuturage umwe rukumbu havuka arangije amashuri yisumbuye, nyirabayazana ikaba ari uko kubana guhora bambuka imigezi n'ikiyaga bibaca intege, dore ko nta bundi buryo bw'ingendo bushoboka. Ariko bagira ubusa, Ijwi rya Amerika ku kirwa cya Mazane mu burasirazuba bw'u Rwanda.